the trigger.
Girl, I like you, Melanie. I put my face on your magazine. Every time you model like, dressing like. Benanda wanga weka kwansana. Girl, I like you, Melanie. I put my face on your magazine. Every time you model like, dressing like. Benanda wanga weka kamwenyuka kako kumacha. Kanyumira uruwocha muka. Bobula omu na guma mburiru. Blanka wangu wajene. Ukulia na bano babi federo. Mtia kuwaleka. Ono mwana weka. Mkuko na chimunga damu enta.
Kamputora ni. Kamputora ni. Kamputora ni. Sabu ikani chati na iwano kuteka chai. Nyawani wani kapo tukatora na iyaya. Tunekukunda na iyaya. Tukagitwa na hey. Every day hey. I think about you. I miss you way. Do you party nyere koti mama honey.
PPM. Yeah.